just lie. That's just lie. You know we tell them every day. Them have been war. Yadika Baba, Yadika Baba, Adega na Nyereika.
Tande boy, Kavantu Bebuli Antikolantia. Kuba East and North, South and West. I'm the champion in a desert. Stranger Adi made the best land boy. Never challenge the but you never equal. As if the money was a handy for of my love. No the book and the commits are in my yard. We sing a book and a sister.
Generation ego kambwe tuliba jasi tukuma bukwere no mission yokubinga wavu ebula kusembe ya chama ya semba stranger jikwatemu abani mbaliremu niswe mpologo makubanga tuorogoma stranger jikwatemu abani mbaliremu niswe mpologo makubanga tuorogoma
kodi kodi
tukwikulo niswa bana nyereika
kongo kongo
niswe mpologo majebukwere abana vika
kodi kodi tukwikulo.
Nizo malaika jemi oyongi sikamula. Nize cheka ngoja baby mba tukumbula. Nize tiye njinyara no mbibu fubutula. Nize mba kunyamicha, nize mba benjamicha. Nize mba kuyangulicha bawapa mba tukulicha. Nize mba galanzucha, nize mba gagamucha. Nize showere muli viswaiki mba tukumucha. Batoko chamba luku chamba kaka chamba tukuchia. Oda, blizma, no no
say. Kaya mingo, waruko na monosu kwenye manyo kungoma. Kaka pati ya mfubutu kaba momba kwetuka. Oroko maya ikumbanyo mpu chakuli mwangu. Weba mbona bumbu.
Gizimba, taka last ni yene taba singa. Karengo toire kecho, nisa majego muziko mu Uganda bona. Aba digi java nyete, basanyu kawa chakala, basetule mi mama vyona. Ama jega no makamwe, takukorwa kaga setula no manda msio. Ostwenjo mungo matateka menzala, hakala katabiri yota furuta.
Kodi kodi,
kukula hong, eniso mananyereika.
MIC, turn up the tune, pull up the tune. Luzungulusi ukanjiro murukwere. Nesingo kwemba kuno musenye kwa soka. Jana shononga ni denjala sisi kwa ika. Kumbaga mana mazima gani jizo wetani. Kateketa kufufutu kwane waleta kama droga. Engere jemba tukaka tepe neka uku. Kawa teme neba setu kati. So wakati funika tikuwa tikati nja tikati meneka.
Apale soja zena mtukire. Bahari batambanyi miziki jengu. Patubimisha masoka ama kwere na machiga. Ofunira kazente. Ofuna yocho tumla. Kame kapi ya wama kasoda. So Mr. DJ Pedi sa ume kena na kena na
kena. Kano koko kazenyo mzenyo just the game. Amu hip hop lukwe floti mwana mwetiamu. Mwene generation inizo gafa noru watiamu. Alukwe gafa na kuru jeko the resident. Alongside producer stranger the magnet. Chino chitone just from real talent. Bano timba chapo jeko ni detergent. Alukwe governor.